Okay. Wasiponiona na pugawa, wanaomba dawa kila na chona mina kigawa. Bali mina kipawa, kime kime kwenye nyumba zao na wanao. Wengi wanaoniomba urafiki wakija kwangu na wagawa. Nite kifo, kena ruma mipo pote lipo. Kenda ulaya ukija bongo kikuitaji kuja simpo. Sina urafiki na stare, wala bongo movie sina tare. Uwe mtoto au mebale usombuzi. Kanumba, biki dude langa maso gange. Kikuitaji sikukosa ata ukijificha mabwe pande. Sharo zaidi ya milionea mpaka segerea natokea. Kukote tawezu kanekimbia.
Lord forgive me for my sin. Maisha lopitia ta shetana. Amen, amen. Bada kufanya sala atisha. Mana kwako hauna mwana mwana funza utiche.
Kifo, kifo. Nobody can tell I wanna talk about kifo. Kifo. Nobody can judge sometimes. I feel like I'm left alone. I feel like I'm left alone. No one knows. And I don't wanna live alone, cause I don't wanna live alone in this world.
I be like, why they know a lot of mercy? Maswali mengi naya wezi kuisha kwa verse. Siwe pesi kuwa hapa, ningumu kuwa hapa. Shahidi ni mwendo peku na msada kupata lapa. Waya uji kwa tarifo na tubeba tu. Nigi alikuwaga ni mtu safi na ukambeba juu. Sometime na jisi nita kufuru sio kupenda tu. Ila naswali, why unashindwa taku bipu tu? Bora mgonjwa le mahututi. Mixa nusu kaputi. Mixa kukosa pumzi na urafiki na ibilisi. Mixa napenda tungi. Kusau kuna mungu na kisha kusau sala kujiona kama na gundu.
I'll be like, Lord forgive me for my sin. Maisha lopitia ta shetana. Amen, amen. Bada kufanya sala atisha. Mana kwako hauna mwana mwana funza uticha.
Kifo, kifo. Nobody can tell I wanna talk about kifo, kifo. Nobody can judge sometimes. I feel like I'm left alone. I feel like I'm left alone. No one knows. And I don't wanna left alone, cause I don't wanna live alone in this world.
Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Atukuzwe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amin. Wapumzike kwa amani.